that classic shot. I saw it with man. Motown Suicide. Thing you talk is that a thing you work, man. But me always jokes and smoke, man. I'm on a black homie, I attack. Push it, one bat, one gunshot. Gas bad and gas, we back in the biz. Gas bad the gas, it is what it is. If you feel busy, life is easy. If you feel lazy, life is crazy. Jamaa moja jinga, maneno za kanga. Mdomo kuchonga paka, kichwa imedundwa toka. Uwanja wa medani, natinga kikosini. Ukwa suburudani, mielmasi mchengani. Nang'aa kwenye tungo, na pabi la ungo. Bla bla utumbo anapwaya kwa midundo na kudhibiti kibidi. Mayowe sipigi, wakoko sifugi, kanga moko sidindi. Ini kaz bada kaz, gaz bada gaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini gaz bada gaz, gaz bada kaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini kaz bada kaz, gaz bada gaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini gaz bada gaz, gaz bada kaz.
Skala waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini kaz bada kaz, gaz bada gaz.
Rap skala waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Hustling never stop, day after day na kaza nifike top. Nika matepei mademu wakini snap. Cool on my way, nipo busy kama shop. Again everyday, saluti paka kwa Mandela. Naendesha wasa, masa, naendesha mpira. Lindo kazi bada kazi, afya baada maraz. Wada oba tushuke ila tunapanda gaz. Mindo biso leo wakiesho mwachabishe. Nipe kipasa MC vilaza ni watiririshe. Games janza leo tangu miaka ya tisini. Tangu demu wako juu tamwa chini. So chimba kaburi ndo uje ubato na mimi. So naleta kiburu kinyono na ingiami tini.
Ini kaz bada kaz, gaz bada gaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini gaz bada gaz, gaz bada kaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini kaz bada kaz, gaz bada gaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini gaz bada gaz, gaz bada kaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini kaz bada kaz, gaz bada gaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Gaz kila bada kaz, mlo moja bila chupa uku kwa muku zina tupo 16
Buzz.
Unga, nikivunja beti punga punga, nikipunja vese msikila nikibaka kesi. Arabika tala kuna jeshi, haikushangazi kwa pasta na kuna guesti.
Kuna guesti.
Na wakabili, wanajaribu kuibadili mawio kuwa machweo. Matokeo ya mapokeo ni kushindwa kutafsiri mavideo. Kutabiri siku leo ni vipi, na ushamiri wa vileo. Ubatili wa viveo na ukatili wa koromeo. Sani vipi waki unanicheki, nkikucheki unajicheki kwa kideo.
Ini kaz bada kaz, gaz bada gaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini gaz bada gaz, gaz bada kaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini kaz bada kaz, gaz bada gaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini gaz bada gaz, gaz bada kaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Ini kaz bada kaz, gaz bada gaz.
Rap skara waku funsi sindro juzu waisi kazi.
Motown Suicide Forever Moda Bastard Beast 1010 and Rap G. We keep it strong with the niggas that you see when you're in the mirror. Big Y Panda Motown Suicide Forever, forever, forever.